This song was created using the N-Track Studio app.
Waliozoea kubeng, atushindani nao, atushindani nao, atushindani nao. Mana mademu wakali wana wamiliki wao, wanamiliki wao, wanamiliki wao.
Sakapuku kama mimi huna hata mia moja ya kutumia. Humundani ya bofaye mtoka nje nenda utaumia. Ile ukicheki ndani yupo demu wako, unabaki boi. Umetoa macho, ameshatumia vitu vingi vya wenzako. Unajua kifatacho kwa mpenzi wako.
Chali, kifo cha mende chali. Chali, kifo cha mende chali.
Ya, yes man, kila kitu pesa, bado nazisaka. Nikizipata, nikale bata. Nikiwa sina najijua mi na kausha. Na nikizipata mbona naenda kujulusha. Ni mwendo wa kusema weta lete buzungusha. Nikiwa na bebe zinacheka kazi na busha. Kiwa huna pesa kila kizuri utatamani. Tamani, tamani. Ila kukipata ni matatamana. Iwezekani, wezekani, wezekani. Ukiwa huna pesa utazalulika. Mana wenye pesa ndo wanao heshimika. Wale watungi ndo wenzangu na mimi. Na tukilewa pombe zinakimbilia chini. Tuchagui sula langi. Hayo yote ya nini? Muhimu kwenda ghetto na lazima tukazini. Nikilewa jicho linakuwa lege lege. Sitembei vizuri kama vile ninatege. Demwako nikimwagizia ile chipsi zege. Lazima ende ghetto na nibebe.
Chali, kifo cha mende chali. Chali, kifo cha mende chali.
Waliozoea kubeng, atushindani nao, atushindani nao, atushindani nao. Mana mademu wakali wana wamiliki wao, wanamiliki wao, wanamiliki wao.
Chali, kifo cha mende chali. Chali, kifo cha mende chali.
DJ Dash on the mix.